Chiperemuda, Changanga. Chiperemuda, Changanga. Chiperemuda, Changanga. Chiperemuda.
Yeah, yeah, come on. Physics. Yeah, yeah, Gamba. Yeah, hip hop. Very good, very good. Bwerani muzakwire chipere changanga. Ndati chipere osati bere langanga. Mafana wa malo akosa kulanda. Apa ndipo jela tose ndipa chakulamba. Upcoming artist ndinzanga. Akubwera kuzapanga zako sati zanga. Mafana mabwela ndi moraru. Koma wapa kale ama kala ndi ularu. Tizimwela limozi chikalu. Chikoji ndi jadonse chisakale chibalu. Gemo musalo wete zibayo. Pakufunika pride kuipanga swalo.
Changanga, Chiperemuda.
Changanga,
iwe ngati cha.
Changanga,
koma Chiperemuda.
Changanga,
ngati cha.
Changanga,
koma Chiperemuda.
Changanga,
iwe ngati cha.
Changanga,
iwe Chiperemuda.
Changanga,
very good, very good. Top rapper in Malawi, I'm a top shatter. Fana walimba na ndi Gamba Yusamata. Ndine nganga wazo imba zimulibe manta. Mukufuna kufala chipele changanga. Pogo soko manyimbo nde simu kupa. Kodi mukutiwa kuti simu kuta. I control the game ilipanganga. Mafana wabwela kumene kuwapa tadanga. Sindi wapangila nsanje ya zipanga. Akupanga zao ineso leka seyanga. Bwela ni muzakwile chipele changanga. Akati ya kuka nilani anzanga.
Changanga,
Chiperemuda.
Changanga,
iwe ngati cha.
Changanga,
koma Chiperemuda.
Changanga,
ngati cha.
Changanga,
koma Chiperemuda.
Changanga,
iwe ngati cha.
Changanga,
iwe Chiperemuda.
Changanga,
yeah, okay. Leaders of the game, don't make it all about yourself. Pusha ni mafana tizatane popa shelf. Kumamenya nyimbo ngati zocho kapa stove. Ndibo zizite ntanga tindintof. Nyimbo za admiti za serious. Nyimbo za premium beti za business. Zosewe lapa machuni too less. Antwa samaku file ngati under duress. Kuti ndi big and the elder. Asa nyoseke nyimbo ti downloader. Legenda zikala ngati builder. Kumangira mafana obwela shelter.
Changanga,
Chiperemuda.
Changanga,
iwe ngati cha.
Changanga,
koma Chiperemuda.
Changanga,
ngati cha.
Changanga,
koma Chiperemuda.
Changanga,
iwe ngati cha.
Changanga,
iwe Chiperemuda.
Changanga,
ngati cha.
Changanga,
Chiperemuda.
Changanga,
iwe ngati cha.
Changanga,
koma Chiperemuda.
Changanga,
ngati cha.
Changanga,
iwe ngati cha.
Changanga,
iwe Chiperemuda.